Yo, she's in the wagon, alongside
the daddy. Scores be prince.
Coming to Karimbo, 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 Karimbo. Coming to Karimbo, Karimbo, Karimbo.
Coming to Karimbo,
Karimbo, Karimbo.
Coming to Karimbo,
Karimbo, Karimbo. Coming to
Karimbo, Karimbo, Karimbo. Coming to Karimbo, Karimbo, Karimbo. Toto wa kupira, minataka karembo. Asiwe tuka bisi kama tembo. Katoto kame iva kama CD. Nikiza mtoto lao minachazi. Hey, minataka karembo. Asiwe tuka bisi kama tembo. Katoto kame iva kama CD. Nikiza mtoto lao minachazi. Hey, we mtoto wanipora. Mbila na marashi mtomtom. Akipita ni dinto za tingika. Wafisi na ushingo za mishika.
Kila siku watoto uzushi wanalia kachiriku. Juni hivizi au ndivyo wamechizi. Mfano daily kupandana kama mbozi. Anyway, nilikuwa hivyo kitambo. Yani nilifanya tu sana mengi mambo. Lakini nikachenji liposikia ya mgambo. Na baby nzo kamu nikuambie jambo. We mtoto mzuri, mtoto wakinanga chogo. Na body sexy, mwendo ni wachongo. Na penda yako figa ya kimole. Na mwendo wako pia wakitole. Baby, si ucheke kidogo. Uzunguke kidogo. Nataka nizite kipande zako za mgongo. Kisogo, figo, paka zile za kikogo. Mie nina ito shizol. Ninapenda tu venye uko shizol. Taka uki double, mie nina tipo. Na kama really love, basi acha nika drizol.
Kabinti karimbo.
Richie G.